sitwa yeranga gulike biumuru nonyezo musamo Yesu simulaba zizeno joli sasira byone byange biganye bikugwande tata samonyo zo moyo wange bangu
Tata.